Anapenda, akipenda, utapenda, minape.
Kumbe anapenda pesa, minampenda ye. Yani ananitesa, misimutesi ye. Kukuche minakesha, wazo kwake ye. Mama ananipa pressure, kumbe anapenda pesa, minampenda ye. Yani ananitesa, misimutesi ye. Kukuche minakesha, wazo kwake ye. Mama ananipa pressure.
Nipate mahaba au nije na Benz kama switch baba. Sione vinang'aa vingine shaba. Najiuliza even na row saba. Show za mechi bila raba. Kesho nkarudi na pochi la Prada. Anaonekana bila mshuma. Nakimwona watu wanaduwa. Yeah, spend a maisha mbayo wezi. Kama kuiga wanya mwezi. Maisha flani kama mbezi. Michezo flani misi chezi. Wezi kumpata kindezi. Tona na ringa kishezi. Ila ntafanya we maye. She know that I'm number one, yeah.
Anape. Anapenda, akipenda, utapenda, minape.
Kumbe anapenda pesa, minampenda ye. Yeah. Yani ananitesa, misimutesi ye. Yeah. Kukuche minakesha, wazo kwake ye. Mama ananipa pressure, kumbe anapenda pesa, minampenda ye. Yeah. Yani ananitesa, misimutesi ye. Yeah. Kukuche minakesha, wazo kwake ye. Mama ananipa pressure.
Mama!
Anapenda fame, anapenda pesa, anapenda game, anapenda kutesa. Huyu dem, minampenda, hila hani, minampenda.
Huyu napenda vitendo vya tendo, mevuka mipaka, mekwenda, mekwenda. Sasa ni kwache wini mwona kwenda, menilegeza laini kama mlenda. Kubwa 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 lama pretenda, unaninyo nyadamu kisha zako nenda. Wapi unakwenda luli hapa baki na mina kupenda, penda, penda.
Anapenda, akipenda, utapenda, minape.
Kumbe anapenda pesa,
minampenda ye.
Yani ananitesa,
misimutesi ye.
Kukuche minakesha, wazo kwake ye.
Mama
ananipa pressure, kumbe anapenda pesa,
minampenda ye.
Yani ananitesa,
misimutesi ye.
Kukuche minakesha, wazo kwake ye.
Mama ananipa pressure.